Scan chuck, whoa, alongside me, chuck, take a picture, whoa, hola. I'm all about dollar, nachafua banks account like shirt. Kola napendeza yo kipaza na pakaza utam. Bila kuteleza na kujuza ufaham. Niki beats na kaza, vina na jaza. Sasa tabasam, speaker boom boom. Feki feki legeza, paparazi pokaza. Scandal, papa 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 tuna hustle. Humu hum, maisha magum. Jimshule mwalimu, kuna tisha. Tisha without kubisha, tunakesha tukiskuma. Wiki guru doom, east huku noma. Michongo madrama, looks kaja na Bama jobless kipato kinakaba. Mateja nao mbie wana rob. Mikoba pamoja tukonge glass. Nitemize kitu cha bob. I'm feeling sober, got mixed in my soda.
Yeah, yeah, hii. Au sio, tumeji mix au sio. Yeah, mimi na machizi kwenye bongo la click. Tunafanya mambo au sio. Tuna move on. Kila set to set, city to city. Jua sasa, dio sisi. Kama vipi, tumewasili, yeah. Tapiga tili kila kona, tuko speed. Mina flipsi, na shark diesel. Au sio, willy, 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 willy. Au, this is how we do it. Tuna kili, kila tire, tuna skili. Tuna move, kila ground. Au sio, tuna hustle, na masela. Tuko speed, tunasoa jasho, tunasaka hela. Kila mara, japo kuwa mjini kwenyewa, hakuna jira. Au sio.
Yeah, man, fly over sky, bitch, I'm Bianca Khalifa. Perform for my CV like a real Wiz Khalifa. No matter how I sales, I'm never getting fever. If we talk about swears, can't chuck it, we deliver. I'm from the city where niggas going give money, mula, pepper. But niggas still talking shit, I got it, we got it. Lego party, shake a barry, let niggas left walk like a wallet. Back then, don't fear anybody, got millions right here, but I'm not a luminary. Perform for my CV and we know that we trippin', so we get it our way, young Wiz go. Big things are one, all I do is well done. New era Wuhan, I'm sign of a gun. Small Kali, my with the best.
Wajinga hawaji mudu long time. Wamesha buma flow zao ni za vidudu. Ndo mana na wacha nyuma. Snitch kambali sikiza vina vya mistari. Hingome hatari kali zaidi ya nta ya bikari. Hii ni hip hop mwana. Mziki unaofanya na shangazi na wavuka na badwa na bana. Ni machine type daily wana type trends. FB, Twitter na Skype na wabofia toki zenji. Sio ni mkosi makabu kusaka msosi kipaji. Support ndicho kinacho nipa manoti.
G natapika kwenye blundo sifa msiku of malaria. Napasua kila genge stambui misoni bari. Nina son face close to so two face divya. Weni meko jokes and on shock to bidi weni bandia. Na hustle for the money my honey my lovely mommy. Sijali weni nani shakuchinja bila bismillah. Money ningekuwa jua kali zamani nisha wanguza. Nina zari sikatai nuni moja wa mujiza. Nilo nao na steli kwa baba ya. Wasbishana sikatai wambie ulize mama za. Mashari napika mseto kama nodugo na tubo. Mawati na kata mkia woni watoto wangu.
Usa ni wengine naona wana swaga. Usa ni wengine wameisha lada. Wengine naona wakivuka border. Na wengine walikuwa na baru watakuwa bada. Ukiendelea kunifuatilia na kuacha umechanganyikiwa. Mistari matamu tazingatia ata bila sija andikiwa. Wengine kwa game wameshuka. Wengine akili imeruka. Wengine walidani nimeanguka. Kumbe ni freestyle ndo nilikuwa tu naanguka. No competition, cause niko so official. Nigga, I'm on a mission, hakuna commission. Na kabla unione nikirap, akikisha entrance, umelipa, araka. Na chapa kazi ukuchini, nimepiga bute jahazi. Mindi ule kiongozi, niliekuja kuokoa jahazi. Ziki ya kweli ya ilazimishwi na kubalikaga. Kiula ini, kama vile mwandishi na mandishi kwenye tarakilishi. Umenisoma, wamekoma. Bao, baru tunafunga. Ye, chunga, mesio wenga. Kama Arsene Wenger. Flims MB wa micha. Yeah, niko kwa HD. Lakini navotokelezea utadani unacheki movie Cinemax kwenye 3D. Flims MB, you know what's the deal. Let's go.